Yo, Solar Boss, Tammy Robe.
236, Mochi.
Zax Vin. Lucius is your god.
Nale Josh.
Yo.
Yo, checky. Bruh. Satisfied now my brain I wanna to mami na terrorize. I don't talk of size, this a circle of life. Tuna rotate pande zote, vitu zote tuna do zina different time. Last time I had a garden saying men are wicked, of course I'm weird. Kuni pay shares divide mapimano mapambano vitu zao zetu zizi hazifiki kwao hati dayo kwa mic ama rogu type G. You better listen to me, niki release uwezi survive. Mina shooter ask me why I'm winning lotto na purchase lotto. I'm a phobic to sort of lead this up. Things look like ndoto kufika hit distance si rahisi. Mina hisi rahisi kufinyile raya karao na kupata ana kusavot coffee. Una whip tea, see gas. Give them a stance. Reason up bra, top up. Kwa ume lose, I'm lose. Kwa waste, no wastage of time. Nyonyo mpampad, adia kutap tap kwa chest. Nika refa, kipuliza kipenga.
Sidemi kosi, I'm always fresh as fuck. Get me lucky, you may never drew. I'm always shooting fast. Nime chill na my niggas. Na hii ni kama clan. Tukipost, tukizoza. Lazima double tap. Ukipata kimewaka, utapiga couple puffs. Got your girl on my neck, like baby make it clap. In my DM she be texting me, Canada could come. And a friend tryna test me, na same fall in love. She my wife for the weekend, na yeah me quite attached. Kina Zaks on my call up, like body where you at. Me na bag, me na jabba, and I'm pulling up. And I'm pulling up.
Rusha, Buddha, Zuza, Utaguza, hard to get, kwani nini, pamba kokskia, kwani nini, ngware, bare, na shash, sweet memories, sense intekin, washa, bash ne wazin, setima nini, washa inyonana nini, mi, sare mangare, usiende robare. Man magade usidai chinjere makara ore utuhandare na mama Mariamu si haramu nokota kwa manyaru inaonekana ni ajabu kwa base ni ajabu Mariamu ajabu.
Yo, great, Margaret, uko na grace. A1, A2, na beat time 3, far from home, jump down, up down. Kitende, kitenge, zigwembe, ameze wembe. Majani green, scream, wacha to sim. Jipin, maupini, kasi, kaskazini. Gini na Guinness, right now, niko kwa price, sunrise, set. Kila morning, niki rise, fufu, ni matua, tua. Sky networks, redeem, niko na bundles, at all, go down. Na gushudo, go down, siyezi choke, limpoza, imeweza. Na generali na wakili niko silvery silly nikacha na nasili Vester Stallone one man Elon Musk pop chupri take ever lia chupi scoopi stupi we stupi nini sasa nini.
This is cap, yo my G is a rap. Hama rappers wanna cap, juu ya vile wanna suck. Afternoon, mina medina kishash. Late night, mina fika iyo bash. Niki freestyle, hama dem wanna blush. Fika bay, mina kinda adivas. Kani rest, niko top, mindo fast. Everyday, mina rise, joma pema very fast. Na kuchai, misi weze diku fast. Focus on the road, misi wezi rudi back. Mina sepa joe, nasi die ku reverse. Ata niki tense, misi bongi juu ya past. Now wa show funny thing, adi wanna bust. Hapa niku fast kuliko ile ya gas. Siwezi fanya twice, mina idu mara just. Mbosho kona thousand, inafika maybe dust. Cheki ule bem, bro na vilia kona ass. Bro to me, poverty ni kama cast. Niko flight mod, misiwezi panda bus. Ngori bad, nazefanya kuwe was. Unruly boy, mina chill na maras. Yo,
safe.